gonna stay again.
And they kiss on the beat.
Ooh, nah, nah. Atakarasi no menikosha. Wazazi takutambulisha. Pete ya uchumba takubesha. Baby, tamu menogesha. Atakarasi no menikosha. Wazazi takutambulisha. Pete ya uchumba takubesha. Meridia moyo wangu. Ni wewe tamu ingine sina. Na uza kila kitu changu. Ni kupeleki sopintina. Meridia moyo wangu. Taratibu wapendi poka. Game za watoto mezivuka. Indo defender sina shaka. Na hisi wepu wangu sipo kwepu mama. Na hisi wepu wangu sipo kwepu mama. Come close to me. Shake a bat for me. Come close to me. Shake a bat for me. Mina pendu na bo rola. Rola, 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 rola. Miguru juu na bo turn up. Baby girl, you give me love, you give me joy, I never have before. Baby girl, you give me love, you give me joy, I never have before. Kama bahati sanda kalawe, pendola dhati mina wewe. Nita kulinda wasivamie, wasivuruge penza tuaribie. Umeridhia moyo wangu, ni wewe tamu ingine sina. Nauza kila kitu changu, ni kupeleke shopping China. Umeridhia moyo wangu, ni wewe tamu ingine sina. Nauza kila kitu changu, ni kupeleke shopping China. Mtaratibu wapendi poka, game za watoto mezivuka. Endo defender sina shaka, na hisi wepu wangu sipo kwepu mama. Na hisi wepu wangu sipo kwepu mama. Come close to me.
Come close to me.
Shake a bat for me.
Shake a bat for me.
Come close to me.
Come close to me.
Shake a bat for me.
Shake a bat for me.
Mina pendo na bo rola. Rola, 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 rola. Miko uji unabo turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up. Yeah, 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 yeah. Baby, sema wapi unataka twende.
Twende mina we.
Sema babu kwa kutambulishe.
Mina we.
Sema. Baby sema wapi unataka twende.
Twende mina we.
Sema. Zero TV waje wa kujui.
Sema.
Sema.
Make kiss on the beat.